every single day. I wake up by your side. I look into your loving face. I know everything is alright. I kneel down and say thank you, Lord, for giving me my only one. You've been a blessing to my life from then until today. I wanna bring you closer to me and have you in my arms. Naitaka huyu yeye sasa ni wangu chumba wa maishani hayo tena si siri na waeleza hadharani ameanza maisha mapya siye mlimjua zamani na mimi nitajitahidi nijunge salama salmini niwe pamoja naye kwa dhiki na faraja. Machozi pamoja, tucheke kwa sauti moja. Naomba msingilie, kati yetu sisi. Bring you closer to me, and have you in my arms. I wanna look into your eyes and see the love inside. I wanna whisper in your ears and tell you all. My pretty baby. Baby.